magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bahay waliba la kagobaday munaasabad iyo ka qalin jibiyayeen quntan ardayhaanasa iyo ku bahan dugsiga tawakal waana iyo baradeen aqoonta caafimaadka iyo inay luuqad ingiriiska maamulka macadka tawakal iyo sharaxaad ku bii marxaaladooyinkii walbarasho ee ardayda iyo hamaran ee shahaadada la siiya
allaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan marti sharafta ee qaybasha shaldiban anoon shalqaadana maamulyaasha iskuulada ee qaybo waybwaa ee dhinaga maamulka ninka kooyan dhammaantiyo ardada ee bahda saxaafada waybag salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu bacda tahiya geeg ma mahadnagaane dhammaan dadmahadnagaane ilaahay subxaana watacaala oo nin suurta geliyay intiuna samayna amana qobana xafladun may kale an mahadnagaane waalidiintii un osnda yar ee ardaydo hani aamintahanin dhiibtii yag mahadnagaana sidoo kale ma mahadnagaane ardaydii dadaalka badanaayano waqtiga dheer hani la qaadadeen dhammaan mahadna ku dib guud ahaan iskuulka waybwa information yar haddii aan kubi waa guud ahaan iskoolka mayba la aasaasay labada kuntum isagaalkii kudib lama kuntum isagaalkii dhatun waqti dheeraha kubilaha ku haatid laakiin waybwa meelaha guda jaray inkastoo ardayda tayadi la fiiriyaano non fiiriyaano kuwaal waleerow tira guud ahaan may fiiri jarnay marka ardayga una fiirin ama ardayga kooy arday si lahantayaydilahay tayi lahan saari lahay tumaysaalkii dhatun isgool furnay laakiin may lagmala intii si dufad afar dufad saarfadi laakiin sababta jarta daraadii ardaydii oo tayadii la fado daraadii waybaa waqti dheeran qaadatay marka guud ahaan haddii leela mahad magaalada waa waybaa eedanka badanyay laakiin may lagshaltabahin qof welba sidii isqaabkii onay qaabkiis walaan biyo
qaar kumada marti sharafta ila kacasoomi munaasabad waliba hambaliyoon dareena ardayda iyo onaan kuma hadnagan bahda macadka tawakal kaalantiyo walbarashadeed
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah salallahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd salaam runtii eedaan ka faraxsanna inigeeka seenkula qeyb galna goobjoogna seenkulahaana xafladiitin qalan bedelashadii ama dufacaddii koowaad oo geeka qalan bedelada haytaan runtii eedaan ka faraxsanna haddii un ena maamulka dhallinyaradii degmada baydhabo runtii eeda mayleerahay xasiin dhawaayana walin mahadnaqfaday maamulkii macalimiintii ardaydii iyo waalidiintii dhammaantii usuu ka haladeen inay dhallinyaradan heerkan hadeeran oo dufacaddii koowaad iyo geeka ku qalan bedeladan runtii waalidiintii iyo dhammaan maamulkii macalimiinta intiiba gacan ku jeestii walilena sharafi karaamo korkin haateelena
ustaadkii hadda oo horreeyey kheer alla siya way eedan qeexay diinta islaamka caafimaadka heerka kaleeya xaqiiqatan ardayda soomaaliyeed dadkii dayasho wanaagsan an ah wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddii roolka la kuwaayo lanagu ixtiraamka way la kafaday wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo dadka injihayda tusaale ahaan hadda way laka yaabe mas-uuliyiin dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ah in meelan lanku weeri laakiin han ajiibna amaa laakiin bilmunaasaba wasaaradda diinta iyo awqaafta way diyaarangata shaksi kasta oo reer koonfur galbeed ah an weero in ajiiban maadaama iyo eyin hogaan diineed hogaanka diineed way la kafaday hordareerka bulshada wo
geek waa meeningaytana maantana farxad weyn taasaytiyo meel raay usuna kula qeyb qaadadaana macalimiinta iyo maamulka iyo guutaan ardayda imaala un ku maarnayna waalidiintiyo iyo bahda mayla raayiso tawakal educational college maysan laha guutaan hambalyo may hadiirtan aha meel markaasaytii lankastantii hadiirka adagda geeka haatoo dad badan ahan diiran dad badanaa lagu yaabo maalintiisan isla ballaabasan hadafkan lahaytan iniisan may baarbursiiskan la dhamaayo maalintan oo kale la hadiira